Yeah.
It's just my dream that I chase daily, and I won't cease. Not nigga, still drug a stepper. Recall.
All I dream about is my life getting shining. If you wanna join me, come on, get it, no fighting. Everybody knows where we coming, where we going. Akila na chofanya, jina langu litawaka. Ha, 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 ha. Shida zako zote tupo rakata. Ha, 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 ha. Pole pole ndiyo mwendo, cause we know where we going. Kwanza tuanze omba shtani tumpatishe haya. Nona siku hizi watu watenda tu mabaya. I wanna chase my dreams, moyoni tatulia. Shout out to my homie, Sumba Kongi na pia Mbeya. Sote tuko moya, pumuzi la mimea. Wakaka na madada, nyote tusongea. Fogona ndoto zangu, mwana kazi draga stempa. Take me to my mama, nataka nimone kabla leli. Suna tuwa na kumisi, roni mwangu mama. Asante sana haters kwa sababu mwani jenga. Mandela rest in powers. Na mini rest in hip hop. Nataka zile blessings ako Nelson zini follow. All I dream about is my life getting shining. If you wanna join me, come on, get it, no fighting. Everybody knows where we coming, where we going. Akila na chofanya, jina langu litawaka.
Ha, 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 ha.
Shida zako zote tupo rakata.
Ha, 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 ha.
Pole pole ndiyo mando, cause we know where we going.
Pole pole mijadala, harufu za kangara. Jia zinangara, panuweni barabara. Zigo nimepona, mateso ndani ya ghetto. Maisha yangu yote nimeamupa ya tawale. Wale wawe wale, viringa pole pole. Supu za makuku kwenye tebo na michele. Kwenye stage niko daima, shangwe na vigele. Haters kila kona, jua kama nimemeli. Dumbala kama jene, fimbo wanyamaze. Wamama mashambani, wata harvest neno langu. Vyoto vya ki hip hop, draga sina langu. Shout out to my niggas, don't relax and I keep Sharon.
All I dream about is my life getting shining. If you wanna join me, come on, get it, no fighting. Everybody knows where we coming, where we going. Akila na chofanya, jina langu litawaka.
Ha, 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 ha.
Shida zako zote tupo rakata.
Ha, 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 ha.
Pole pole ndiyo mwendo, cause we know where we going.
Bills are going through, dreams are coming true. Popote tutastika, kusimika ni bala. Ndoto tatimiza, mamlaka yatatendwa. Kufanya wanya wenye vichwa ngumu na elimu. Mwenye success wanisema, lakini sitachoka. Mistari nitachora, kwani niko clever nigga. Kutafuta sio kupata, kama huna ambition. Ukiwa lazy nigga, utabaki crazy nigga. Ni wangapi waliokuwa hapa mwaka jana, lakini hatuoni juu hawakuchesi ndoto. Na listen nikueleze, the journey to the success. It's all about determination na mapenzi yake Mola.
All I dream about is my life getting shining. If you wanna join me, come on, get it, no fighting. Everybody knows where we coming, where we going. Akila na chofanya, jina langu litawaka.
Ha, 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 ha.
Shida zako zote tupo rakata.
Ha, 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 ha.
Pole pole ndiyo mwendo, cause we know where we going. All I dream about is my life getting shining. If you wanna join me, come on, get it, no fighting. Everybody knows where we coming, where we going. Akila na chofanya, jina langu litawaka.
Ha, 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 ha.
Shida zako zote tupo rakata.
Ha, 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 ha.
Pole pole ndiyo mwendo, cause we know where we going.
Poor.